abuye emathebeni tholeni kuphele lapho ngishiye ngedwa ngicabanga uzobuya wena usabuye emathebeni tholeni kuphele lapho ngishiye ngedwa ngicabanga uzobuya ngikukhumbule
Lapho ngishiye ngedwa ngicabanga uzobuya.